waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Gobolka Western Australia, bilyaneer ka isagu dhanka mining-ka ee Andrew Twiggy Forrest ayaa waxa uu isagu noqonayaa dadkii ugu dambeeyay ee ballanqaadyada dhanka deeqaha lagu bixinayo ka xaqiqabashada dhibaatooyinka dababka isagu ninkaasi noqday. Isagoo Mr. Forrest uu isagu sheegay in uu bixinayo lacag gaaraysa $70 million kuna bixinayo ka soo kabashada dhibaatooyinka dadkaasi soo food saaray ololaha loo wado. Dhanka kalese, hay-addiisa Mindoro Foundation la yidhaahdo ayaa waxa uu sheegay ninkaasi bilyaneerkuu inuu bixin doono $10 million oo lagu dhisayo dad iyagu heegana oo iskaa wax u shaqeysa u qaban doono oo gaadhaya 1,200 qof. Dadkaasi oo ku shaqeyn doona si iskaa wax u qabsiya ayaa waxa ay ka imaan doonaan dhanka mininka iyo dhanka kalete iyaguna beeraha. Taasina waxa ay noqon doontaa in lagu fidiyo goobaha iyagu markaas u baahan baahida dibudhiska goobaha ay dababku halaakeeyeen. Warmurtiyeedka sannadlaha ee dhanka cimilada waddanka Australia ayaa waxa uu tusayaa in sannadka 2019 uu noqday sannadkii ugu kululaa uguna abaarsanaa waqtiga Australia ay bilowday inay rekoord garayso cimiladaasi sannadlaha ahaa. Dhanka kaleete, roobabka waddanka Australia ka da'a ayaa waxa uu noqday sannadka 2019 sannadkii ugu abaarsanaa marka la fiiriyo ama uguba roobab yaraa marka la fiiriyo sannadadii tan iyo 1990-kii. Rajooyin badan ayaa waxaa lagu xidhiyay in xilli roobaad ay noqoto in la helo si dababkaasi haddaba ay u fududaadaan amaba ay u dhammaadaan, balse sida uu sheegayo madaxa kormeerka cimilada Dr. Karil Braganza ayaa isagu waxa uu sheegay in xaaladani ay suurtagal tahay in ay sii socoto muddo.
So it still can rain in Australia if we get the right climate drivers, but unfortunately of late we've had dry climate drivers.
Sida daraadeed wali waxa dhici kara amaba ka dhici kara Australia roobab haddii aan helo jawi ku munaasaba oo dhankaas noo wada, balse nasiib darro ayuu yidhi mawjadihii ugu dambeeyay ee dhanka cimiladaha ayaa waxa ay noo sii riixeen buu yidhi dhanka qalaylka iyo kulaylka bedelka ay noo riixilaayeen dhanka qabowga iyo roobabka. Premierka gobolka Victoria Andrews ayaa isagu waxa uu sii ballaadhiyay xaaladaha khataraha ee uu isagu tabinaya amaba uu uga digayay bulshada isagoo dadka uga digay goobaha khataraha ku sugan in ay ka soo baxaan goobahaasi inta waqti ay tahay. Waaxda gargaarka degdega ah ayaa waxa ay aad uga walwal qabaan in xaaladaha kulaylka iyo dababku ay sii kordhaan maalinka Friday-da ee nagu soo aadan oo berita ah, iyada oo lagu wado markaasna beritanimada in kulku uu gaadho 40 degree goobtaasi Gippsland la yiraahdo. Mr. Andrew ayaa isagu waxa uu sheegay in fariimaha digitaanka dadkaasi loo qaybin doono haddii dowladdu ay dareento in markaasi dadkaas aynan damaano qaadi karin ammaankooda. Isagoo hadlayana waxa uu yidhi,
It's always difficult to predict how challenging the next couple of days will be. But with so much fire in the landscape, with such a massive fire edge,
markasta waa ay adag tahay in la odoroso xaaladaha khataraha ee maalmaha nagu soo aadan sida ay noqon doonaan, balse iyadoo jirto dabab aad u fara badan oo dhulalkaasi fitsan ka socda, ayna jirtana dabab aad u waaweyn, sidoo kaletana ay jirto hawo aad u daran iyo dabaylo dhabanaya, waxaa jira wuri sabab kasta oo aan ugu malayno in aan ku sii socono in aan haddaba dabab fara badan markaasi aan wajahno maanta, iyo sidoo kaleete berriba iyo suurtagal weliba in toddobaadka dabayaaqadiisa xataa arintaasi ay sii socoto. Dhanka New South Wales, haweeneyda premierka ka ah Gladys Berejiklian ayaa waxa ay sheegtay in 1 bilyan lacag gaadhaysa oo kaleete ay ku deeqayso dowladda gobolku, iyadoo taasina lala beegsanaya sidii dadka dhibaatooyinka soo wajahay wax loogu hagaajin lahaa iyagana lagu dhiirigelin lahaa. iyadoo hadlaysa ayaa waxa ay tiri.
As a government, we're announcing $1 billion new money to go towards rebuilding our communities across the state, whether it's state assets, whether it's
waxa aanu ku iyaboohnay $1 billion oo ah lacag cusub oo iyadu markaana loo dhaqaajin toona dhanka dib u dhiska bulshooyinka iyagu ku nool daafaha gobolka. Haddii arrintani ay noqoto goobaha dawladdu ay iska leedahay iyo haddii ay noqoto goobaha muhiimka asaasiga u ah si loo hubsado in bulshadu ay haddaba dib u dhismi karto, xoogana loo saari doono mustaqbalka sida ugu dhaqsaha badan uguna suurtagalka badan. Ilaa iyo haatan 1900 guri ayaa waxaa si hubaala loo ogaaday in ay burburiyeen dababkaasi waqtigii ay bilowdeen, iyadoo haatan supermarketka weyn ee Coles loo yaqaano isaguna dhankiisa uu ku baaqay inuu labanlaabayo deeqdii uu ku yaboohay mar hore in uu bixin doono.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.